This is an MUT Radio podcast.
Number 14, Ngege by Tony Diamond. Number 15, Mamezala by Malini. Number 16, Kube Utyphoon. Kube Utyphoon by Usjaiva. The time is 13:37. I am Bongmusa Mabutum Bukamachangase, but you can call me Bongs Mabe. As I promised, today, we are going to have an interview with a young businessman. He is a founder and a CEO of Apple GAFA. and he'll be telling us more about his business. His name is Usifiso Cele. Welcome to MUT Top 30. How are you doing, bro? Lalela ujabula thina ukuthi kahle kahle sivakashele umuntu ozosilethela izinto ezimnandi awuzile ukuzoxoxela ngebusiness nje kuphela kahle kahle uzosilethela izinto ezimnandi ukuthi kahle kahle ukuze sikwazi ukushutha kahle because it esithanda kakhulu ukushutha. By the way, tell us, who is Usifiso Cele?
Usifiso Cele ufana nje wasemthwalumo okhulela kwamashu emabangeni aphansi ngafunda ePhalock eDr. McKinney Ministry. Ngamuvela to a Newlands Secondary School.
Yeah.
Evase sicacile singafikanga ngenxa yokuthanda imali. Hey, imali iphanda eso nebhuti.
Imali. Okay, I think sizofika lapho. Okay, ukuthanda imali, vele imali siyayithanda sonke. Okay, tell us, as you mentioned, ukuthi ena kwaba ukuthanda imali, omunye ibuzo okay, sonke siyathanda imali, kahle kahle ibusiness lakho laqala kanjani? As you say, uthanda imali.
So yes, ngingifunda for 12 years nani yothi ngiphumule kancane. Ayi, ngizobona next year lapho eversities nani ngizophumula nje nami. Kuleyo period ngisathi ngiyaphumula kuthi ngingahlangana nomuntu umzala wami, actually kahle singazohlangana nomuntu umzala wami. Asikhona isikhathi naye, isikhathi esiningi udila namafones vele, so ngilokho ngibamba kuncane naye ukukhanda nani, but yena ubedila ama-androids ne.
Yeah.
Kuthi nami ngilokho ngibona ukuthi okay, ikhona imali, ngigcine nami sengifunda kuncane ukukhanda, ngiqala ngadayisa. Ngabona ukuthi kodwa no, mina othi ngishintshe indlela because ama-customer amaningi eza kuyena since ngidila nama-android. Amuvela to mina ama-iPhones, ngabona ukuthi ama-iPhone anemali now.
Oh yeah.
But I won't lie, kwangekho lula, akubanga futhi abantu laba busy business nje uqala kwathi boom.
Yeah.
Ayi, nje kwabona ups and downs, ukuhlale kutholakale ngingangeni ma customers ngathi kodwa angifocus ngoba ngiyifunda le nto ngizoyenza. Because I feel to a point ukuthi angiappreciate kahle ama rates. Because bengibuka i-high rate abantu abascamayo uma bethenga amafoni ama students kakhulu ngathi sazini angiappreciate ama rates, ngoba ngisebenzisane nawo ngikhulume no RA ngithi yazini ngicela ukuthi ama students bidinga amafoni mhlawumbe kuyimina o-supplier kule rest leyo.
Oh yeah.
Kuze kugwemeke lezi zinto zi-scam because ama students amaningi askemeke kuthiwa awafaka imali awasayitholi amafoni nani usiyafuna umuntu abasamtholi nani nani. So approach ama rest nani nani kwaqala kwabhizi-ke because nje sakhe makethisiya mina ngasho ukuthi ama students kakhulu not ukuthi angimasizi nabanye iphathi mina nje. Second market sam experience.
Okay. Mina ke ngisacela sibuyele kancane emuva. Ngikhona ufuna ukukuphikisa khona. You said wena wathanda imali kakhulu. You said something like that. So uthi futhi akuzange kube lula kakhulu, but the way usho ngakhona it's like it was easy. Wathi uqala nje business wabona ukuthi lalela la ngizoba imillionaire la.
No.
So
kanjani yabo ngathi qala hey kwaba no ups and downs but angijabulela bona lo 200 mhlawumbe 300
ngiyabona
a week mhlawumbe sihlangane 1800 and ngangakho serious ukuthi vele namhlanje ngifuna ukuphila ngayo into angibona
ukuthi
vele nami ngikhathi gap
year it makes sense
lo manje for my dads and nanje
yeah
but ngibona ukuthi ngisela pusha ngathi wathi kwathi ngiqala umunye unyaka sengibona ukuthi sengiqala ukuyapusha kwathiwa ekhaya wenza njani ngathi mangicela ukwengena ngo June as esikoleni sithi ngiyajeka sekugcwele nani nani ilanga 2021 lapho ngisiqala ngiapproach abarese ngibona ukuthi ngathi khona imali la ilele.
I feel like ama questions ami ngikusendelile wena wawabona because now I'm going straight to your family ukuthi kahle kahle abazali bathini kahle kahle because okay obviously uyabatshena abazali because abazali baya understand now siyabenza ukuthi ba understand ukuthi okay for now I want to take a gap year ngithi ukuyithola kancane then the following year ila kwakumele uqale khona usiwazi ukuthi okay as I am usifiso ngifuna ukwenza ukuthi nokuthi 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 and abazali babe bayithanda lento leyo ukuthi sihambe siyofunda yonke leyo nto leyo. So how was your family babe thina abazali when you tell them ukuthi lalelani ke this is the thing ngenza lento ke manje ufuna ukufocusa la
yo kwakunzima ufuna uqamba manga to a point ukuthi mina mngina ma customer bekhona ngangawukhansela ngathi ngangidrayisa ngokujonja ngihambe nje ithu mhlawumbe ukhimbe simsebenzini ngihambe bene ngishishe ngibuye or noma ngabuya lezi vele ukuthi angayibe na ukuthi belivuma
oh yeah
bengathi information yemini because mngi matshenile bathi hey lento yakho nani yabo bengakholelwa nje kuyona kuthiwa ke mulo uyofunda because umzali wazi ukuthi uma uphumile university
mulo
uyofunda angizwe wena uhambi lo I mean
school in high school yeah
so uhambi lo ufunda so no matric sekumele uhambe university ke manje uyofunda ukuthi umthola umsebenzi so nje lento ayibanga lula kakhulu online kuzo baqala bakholwa sokuthi okay nikana company ze yona kuyaphusha yabona nje nani nani baqala wakhona nyana lokho
khona nyana okay
yabona ngathi ngumdini tawala lo sokuba khona nemo
oh wow, oh wow.
Nana nokuthi yabona uma uzodayisela amaphoyisa abantu bomthetho, labazali bakuthanda ukuthi oh lento akazi yonke legislation nani nani, kodwa sizobona mhlawumbe ngimisapha namaphoyisa, efika amaphoyisa sasonokulandza, azofuna amafoni wadayisela nani, mawuthi okay kanti into yakhe iqondile legit yabona. Waqalayo bangithembayo, kodwa kubanga. Bazobuza kumele ngiphume.
Oh,
cabanga kwa manje ngathi bese liphusha ibhizinisi bese ngitsazi ngicabanga ukuthi ngenzela abazali bami ngihambe kuyofunda nje because
bona yeah.
At least kumele uye varsity
exactly iphupho lomzali noma kuthiwa uwenzani empilweni
ubona ungana ingane yakhe igqoke ijazz
exactly nice one. So let's go back. You said waqala ukusebenza no cousin wakho then u cousin wakho wayekhanda amafoni ama android konke lokho so wakekela ukhanda amafoni because I think amafoni afa now and then
yeah futhi umse wakhanda but ama iPhones kakhulu mina ngina ama iPhones ama
okay oh, okay just ngamanye amazi wamane wathi I this thing ama Android is not on my level
yamba ngani manje yamba ngani malakho wena ngibona ukuthi mina ngifanele kuphi umuntu uyayibona ukuthi eh mina yilanga zakhona ubuhamba lo
yeah
uthi ngisambe ngala
okay when I was looking your bio you said you have you call it AI store you know when you say AI store I think we found ama laptop lapho we found ama phones lapho we found ama lokunjani ama charger bese ngifelwe i charger ukuthi ngingayithola khona la i charger ye iPhone so zikhona ezinye izinto ezidayisayo nje usichazele nje kabanzi in your business
ngidayisa nje kahle ama phones nama charger ama pouch nje lokupha charger singiphothetsa kahle nama charger ngiyakho ifuthe ngifuna
asimo
ifuna wena eceleni ngiyakudayisela kodwa noma uthe ngikhuma ni charger ni phone ni pouch singiphothetsa nama laptops yawadayisa
All right. I feel like in your business, okay, you ushilo ukuthi na kwaba khona ubunzima nyana khona kwi business lakho.
Kona nje le period nje ukuthule khona. Customer vitalele kubuza idingi phone finish qede ngithule.
Wow.
Nangakusasa qhamuke yini? Uvitalele kuwini vitalele kumele ubekezele. Azi sanga WhatsApp umuntu manje sikubuza i price umuntu okay, sisabe imali ngo December ngiqhamuke. Kaba ngo December momuntu onenhliziyo encane yebo ungumoshwe isikhandla nani santa cha kumele ubekezele ku business lakho kuyo yonke into oyenza u represent igama le business lakho
okay so kahle kahle I was going to ask you ukuthi hena imapha ama challenges la oke wafisana nawo khona maybe financially noma ekuthenini mhlambe khona la owasubona khona ukuthi okay lento le ngiyayeka have you ever faced izinto kanjalo
bayaqhamuka khona ama challenges kanjalo but i-communication iyasiza ne teamwork yabo
usaqala
ngeke uvita lokubhuma lesi khona umuntu othufuna ama iPhone 13 Pro manje awuthu usaqala at that time yabo njengoba kade ngimentionile ngisaqala ukuthi umuntu engangabukela kuyena lo wasekhaya umzala wami
ngitshela
kuyena ukuthi umzala wami ngathi ngidinga kanje yena noma kade deal nama Android but ubuyibaza abantu connection nanalo and mina income so bekwazi ukungisiza ukuthi okay azi ngidinga ama phone athiza kanje ngicela ungiboleke income ukuthi ngihambe ngostocka la mafoni bese ngiqeda ukuma customer ngikubusela yasiza ukusebenzisana nabantu yabo singo ke yasiza kakhulu
ngoba
musaqala ngeke na ube nemali ezokwazi ukuthenga yonke into stock nami afika abantu abawu 5 ifuna amafoni usushumile usuyashuba ama customer nxa leyo nto
I think lento le yayikhona kuwena vele because mengicabanga kahle if umuntu okay ngiphuma e high school okay nakho sengenza i business la ngikhanda amafoni while ngisebenza nomzala yeah, sometimes where you feel like, okay, I have to go and ask abazali. So I think nale kwaba a challenge yang impela cause siya buko ukephi kuyi manje, you know,
like ngikwazi ekhaya.
Wow.
Ngikhule ngingayicela imali ekhaya mina bengiwini. So nalo mali ukuphatha isikole nangijwayeza ukuthi
manje
fana noma uthi mhlawumbe esikoleni kunento engumele yenziwe.
Ya.
Bayazi ngangifunda nabo, ngangibanda, ngiyenze kazo zonke izinto. Mhlawumbe mina ngazi umuntu supporta ama t-shirts, ngithatha i-t-shirt ngiyibrand ngifake i-logo yami.
Ya.
Ama t-shirts ngifundraise nje imali ukuthi ngifuna ukwenze ikhokhele leyo hotel le kanjalo. So ngikhule ngumuntu vele othanda ukuphanda nothi ukuthi mhlawumbe ngikholela ukuthi ngicela kwabazali.
Oh ya. Oh wow, shuthi udalwe kahle. Well, mina okay. Mhlawumbe nami ngingasho ukuthi ngumuntu kanjalo, but when I need money, bro. Okay, let's talk to someone, a kid who's in a race right now, olalele njengamanje noma osekhaya nomkephi. Who wants to start a business naye? Noma kungelona ibusiness mhlawumbe elifana nelakho noma kuyilona elifana nelakho ungathini kena nje, just a business nje ungathini kena.
Ey kumele yabo ukumisela kubalekile uzazi ukuthi ufuna ni bhuti wami. Khona abantu abazoba negative ibusiness lakho.
Yeah.
Uthi so you to approach abantu nje hayi wena bangakuthatha serious ngendlela egqoke ngayo nangani yonke into. Kumele ubekezele kuzoba nzima ngeke kude kube lula. Into nento inomuntu wayo.
Yeah.
Yeah, ubona umuntu eyenza ngiyaphuma nje fast. Wena ungakuthatha 5 years kumele mhlawumbe kungithathe 2 years yashiyana. Oyi futhi mhlawumbe 1 year then but into omoyifuna. Hayi ungabekezela ukulwela ukuthi uyithola.
Okay. Nice one.
Umunye azi ukubhekene nama challenges uthi mhlawumbe ama customer ngicuma manga ngeke ngisho usana manga ngathi customer hlezi ndi right.
Yeah.
Kodwa hey buya challenge yani. Kodwa enye into uyazehlisa ngayo yonke indlela ukuthi nxa ukuthi ngilwele ukuthi company yami lo ligama lami. Angisayena utfiso mse sasengisebenza.
Okay.
Konke into sengiyenza sengicabanga ukuthi company yami. Ngisho kuthiwa mina uyanginyathela kanjani uyi customer sekumele ukuthi ngicabanga ligama le company yami because manje uma ngixabana nawe ngiruna igama le company yami. Izo last isikhathi singani nani mina ngiyabona.
Yeah.
Oh wait, mina ngabili company for 5 years, but umuntu eyedwa wangwisi. Mela ukubeke nalana.
Wow. Okay, that's powerful. Hey, baqinisile ukuthi yonke into inabantu bayo. Kunabantu nje abadalele le yonto leyo. Nami bekuzowe emsakazweni kukhona la ngisho khona ukuthi okay, I have to calm down. But when you say ukuthi you have to come down for a customer, lalela mina welcome to imali. I knew it once. All right, where do you see yourself as a business owner, as a CEO of iLokunjana in Apple Gafa?
Ngowami nje ngifuna nami ukuyibona sezingeni lo I stop but ngathi kahle ngasebenzisana nezikole kakhulukazi yabo.
Mhm.
Mhlawumbe kufike nje to a point ukuthi ama students meeting phone.
Mhm.
Azokhumana mhlawumbe khona umnyango zizene ngena kuona esikoleni ebhalise then mina ngifike sengizodeliver isikole sithi okay sidinga ama phone ama students deliver kanje.
Yeah.
Kuze kwemeke indaba yike ngibahlahleke against ngale indaba yokuskema ama students because ngcole igama lethu zonke. Ayo umuntu akude nje usenokungakuthembi kahle manje because yazi emini umuntu akude ngeke then ngisuye mhlawumbe asisegone ngisuye ngedinga umuntu nje ukuthi uqale wena uqale ufake imali qala. Kodwa yabona lento ukuthi abantu beskemeke ngoba yabona indaba yokusendela iwallet umuntu ongamazi.
You Exactly. So uma sikhula kuba khona izinto esizithandayo, you know, base kuba khona abantu esibukela kubona, you know, most of the time kuba ama celebrities abantu esibukela kubona. So I think now usakhula there was that person or ubukela again, but I think when time goes on kwaba khona isikhathi la shintsha khona as usu businessman. So I just want to know from you, Ubuti, who is your idol right now? Exactly. Okay, by the way, shout out to him, Lomuntu Loy Ugutsi. If it's him or her, it's fine. Shout out to Kuyena Lomuntu Loy. Okay, tell us, if someone wants to get in touch with you, how can they find you?
TikTok, Apple Gaffer 494, Facebook, Apple Gaffer, WhatsApp 062-254-9514.
So kwisitolo sakho yini esitholayo uma nje sengifona nje sengithi okay lalela ke ngifuna into ukuthi ke manje yini engizoyithola yini futhi engizokhandelwa yona. By the way, sesifike ekugcineni welokhunjana kwe interview yethu. I think umntwana okhona lapha Paris noma umuphi umuntu olalele bayazi manje ukuthi bazokuthola phi and bazothola equality yodwa. Oh my god, kwenzakala nemhlabeni sakhile. Kuzo bazothola equality yodwa. If iPhone yakho mhlambe i-crack screen uzokusiza. If you want i-iPhone khuleka uzoyithola i-iPhone. If you want i-laptop because ama students aphila ngawo ama laptops. Exactly, uzoyithola i-laptop. So I have a famous question. Awuhambi la ungayiphendulanga. Le idinga umuntu oziphethe kahle le. So
ayabona.
Ez uswisa.
Ngakuzindima. Umuntu oziphethe kahle.
Alright, as Usfiso Ele, are you in a relationship? No, manje uya bamba bamba la bamba kona. It's in indaba yakho yomjolo. Tell us. Yes. Alright. Well, it's not important to go to ban. You know, as lo okon. By the way. We want to say shout out to Upe Lycon. All right, any shout outs?
ngikhatha nomana ke manje ngikuthi kuzindile
abazali bazo understand how come on any shout outs
lapho shout out to my grandma ngiyathemba lapho ulalele nabazanje bonke bephelele nomndeni wami.
Okay, oh, I thought he was mentioned about having a studio. Then,
no, oh, eh, no, Pumla, move, yeah, I'm going to go to you. Now, we pay the same right.
Oh, thank you so much. Siyabonga kakhulu ukuthi ena uthatha isikhathi sakho usuke la osuka khona usuka kwaMashu, right? Uzilana uzositshena kabanzi. So let's hope ukuthi ena ibusiness lakho lizohamba kahle and abantu futhi bazofika bezothenga. Asikweletisa ayikho iPhone ekweletisayo, ayikho nakamhlola nokuthi uzokhandela ngoba ufuna iPhone yakho isebenze kahle, isheshe isebenze, cha, khokha. Sidinga imali. That's all the sick thing I do. Thank you so much for coming.
Cool, but I'm going to buy my same boat and pay little push business. I bought the point I could square it is.
Exactly.
I'm going to say I'm 3 times.
Yeah.
Message was for the safest way. I'm thinking again. To look who half. And here's the cook half.
Well, as Namgan, when it comes to e business, Umgani J. Asim D.
This is an MUT Radio podcast.